Blog Talk Radio.
RIN Sierra Rwanda National Congress, Murina Arabayum, Babatazin in Nebuzai. In Nebushesha to the Huiro Nyarwanda, RIN. Yambere, we was Ushinji Kumateja for a democracy. Yakami Majambera Ramji Kana Sangi. Yagata Tumiruki Unjanyabu. Yakanumutekano w'abantu byabo ya gatanu ubanye n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RNC Viva Viva RNC Viva Viva
Washington DC kuri abatuje mwese abaduteze amatwi ku mugore
mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange mu studio za radio Itahuka bakunze bahaje Itahuka rero nk'uko mumenyereye kwa kane ni wa munsi twagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda umunyarwanda ameze ate mu Rwanda Nyarwanda hagaze ate umunyarwanda ameze ate nyarwanda ararya agasinzira mu mahoro umunyarwanda aratekanye umunyarwanda arishimye umunyarwanda abayeho mu mahoro mu bwisanzure umunyarwanda arishyira akizana umunyarwanda afite uburenganzira mu bimukorerwaho mu Rwanda umunyarwanda aritorera abamutegeka umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo mu bimukorerwaho ibyo ni ibibazo nk'igihumbi umuntu ashobora kwibaza ariko ugasanga byose ari oya 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 umunyarwanda rero ninyagupfa umunyarwanda ninyaguhwera umunyarwanda nta majya n'amaza umunyarwanda nta mashyi no mu gihe umunyarwanda nta burenganzira uburenganzira bwonyine asigaranye nubwo gupfa agapfa kandi yishwe na kariya gatsiko kari mu Rwanda na kariya gatsiko kayoboye u Rwanda ngiyo rero gahunda ngiyo programme agatsiko gafitiye umunyarwanda ni ukumwica ni ukumutoteza kumucuza utwe kumucuza bufuni na buhoro uko bwije n'ubwo bukeye ngo bw'ubuzima nyine ngo bwiza ngo agatsiko kumva yuko ngo kayoboye mu Rwanda kandi kumva yuko agakomeza kutuyobora gutyo ngo nituvuge duceke kaduhonde ubundi twagira gutya twavuga ngo turatukanye ngo turasuzuguye ngo ntitwubaha ngo twanga u Rwanda ngo twanga u Rwanda muri makeya ngibyo ibyo bitwaza ubwo se ibyo bintu byose wabirengaho wamara kubirengaho ngo ntuvuge ngo kugira ngo bigende bite ubwo se kuko twebwe tuvuga ibyo ngibyo twebwe twamagana ibyo ngibyo ntitwebwe twanga u Rwanda cyangwa abakora ayo mabi nibo banga u Rwanda umunyarwanda rero yaragohetse umunyarwanda yarakubititse bakunze bahadita ukarero rekane kwizimba amagambo turebere ibindi byose hamwe muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze Chantal ndagushimye cyane nizere kunyumva nk'uko nanjye nkuna kunkumba neza
yego nta kibazo
okay ndakumva ubunyumva na mahoro ndagushuje rero kandi nkagushima ngasuhuza na Serge mufatanya kuvanga bw'ibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye bakunda ihuriro nyarwanda bakunda radio Itahuka bose turabashuhuje tugasuhuza kandi abayoboke bacu bihuriro nyarwanda bari hose ku isi cyane cyane nyine abari mu Rwanda kuko baba bari mu bihe bikomeye cyane batabasha kwinyagambura turasuhuza kandi nyine abantu bose baharanira demokarasi baba amashyaka cyangwa sosiyete sivile bose turabasuhuza ngo dukunda kubikora uyu munsi rero tariki ya 9 z'ukwa 12 2021 hano mu kiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage tubafite ingingo eshatu ngira ngo ingingo eshatu zimara igihe gito cyane ariko mbere ko tuzinjiramo reka mbanze mbahe mushimiye abanze basuhuza mushimiye twumva
ndabumva Edouard namwe muranyumva
wewe turakumva neza mushimiye jambo ni ryawe urakoze kuza mu kiganiro kandi jambo ni ryawe suhuza batwumva
ya urakoze cyane ndabanza gusuhuze wowe umuyobozi w'iki kiganiro ndasuhuza Chantal Nyange nawe na introduction nziza yaduhaye ndasuhuza abandi turi bufatanye ndasuhuza Serge nawe uri ku buhanga bw'ibyuma n'abari butwumve n'abadukurikira abakurikira cyane cyane Radio Itahuka abakunzi ba demokarasi abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze yacyo cyane cyane abo dufatanyije nyine guharanira impinduka twifuza nkaba nizera ko turagira ikiganiro cyiza dore urakoze
urakoze cyane Jean Pierre uyu munsi rero tariki ya 9 z'ukwa 12 2021 tubafite ikiganiro ingingo ya mbere turareba ikibazo cy'ishimutwa rya Rusesa Bagina aho abadepite bo mu Bwongereza barimo gusabira ibihano busingiye ngo nundi muntu umwe w'umunyarwanda ariko batashatse kuvuga amazina urumva ruko ibintu biriko biraza niko umuntu avuga mu Kinyarwanda biriko biraza ingingo iyingingo twayiteguriwe ingingo inkuru y'ibihano birimo gusaberwa businge ari abadepite abongeza barimo kubisaba ni inkuru ya BBC turabasomera muri makeya ikirimo inkuru ya kabiri tureba turareba aho ibyo ambasaderi Gatete ministre w'ibikorwa remezo na Dr. Ngamije ministre w'ubuvuzi bavuga ibintu bitandukanye Gatete ati abafite mu Rwanda abafite amazi meza ni hafi 90% 89% n'ibice 2% Ngamije Dr. Ngamije uteka minisante ati abanyarwanda miliyoni 11 bagomba guhabwa ibinini by'inzoka ati kandi abana mu Rwanda abana 40% barwaye inzoka kubera kunywa amazi mabi angaha rero turavuga ibintu ukuri kuri hehe biragenda bitetse amazi meza ikibazo twibaza uyu munsi amazi meza cyane Gatete atubwira afitwe n'abantu hafi ya bose yaba ariyo atera inzoka bari abaturage Ngamije arimo kutubwira angaha ni ikibazo turi bwibaze muri ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu turareba ikibazo cy'amadeni imyenda ibigo by'ubuzima byo mu Rwanda na za opito donc ibitaro n'ibigo by'ubuzima ngo birimo imyenda myinshi cyane hari ikigo kitwa ngo Rwanda ngo Medical Supply RMS ikigo kigemurira imiti ibigo byose hari ibigo 516 ubumva harimo ibigo by'ubuzima n'ibitaro byose kira kigo gitanga gikopa imiti n'umuntu yavuga ko gikopa imiti ibitaro na za centre de santé ngo ibi bitaro na za centre de santé 516 mu Rwanda hari liste yuzuye nta na kimwe bibagiwe ibitaro za centre de santé zose ku mu Rwanda ukuzizi zose n'izindi zagiyeho tutakiba twarahunze ngo zifite miliyari 5 zigomba kwishyura iki kigo kitwa Rwanda Medical Supply donc ikigo ngo cyabahaye imiti turareba rero ikihisha inyuma ibibazo ni ibihe ese bari abasabwa kwishyura ziriya miliyari 5 biriya bigo by'ubuzima bo nta wundi muntu ushobora kuba afite imyenda cyane cyane RSSB turareba uko icyo kibazo giteye mu nyungu yacu ya mbere rero reka nshake inkuru ya BBC nyibasomere uko imeze ntabwo nacyo ndi buhindureho na makuru makeya gusa ni inkuru mbona ko abakunzi ba radio itahuka n'abakunzi b'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko nabo bagoye bakwiye kumenya abatarabashije gukurikira inkuru ya BBC angaha bamenya amakuru aho ikira kibazo cy'ishimutwa rya Rusesabagina kigeze inkuru yavuga ngo abadepite mu nteko y'Ubwongereza barasaba ko Johnson Businge afatirwa ibihano ndayisoma muri The Rwandan ariko inkuru original ni ya BBC hari inkuru ivuga ngo depite ubwo ngiye gusoma inkuru ngo depite Chris Bryant wo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yasabye ko abanyarwanda babiri barimo uwari ministre w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge uherutse kugenwa nka ambasaderi mu Bwongereza bafatirwa ibihano kubera gusubizwa ku ngufu mu Rwanda kwakorewe Rusesabagina ngo ni kidnapping cyangwa se ishimutwa niko umuntu yavuga ryakorewe Rusesabagina uwo muntu wa kabiri ntiyatangaje izina rye Depite Bryant yavugiye mu kiganiro mpaka cyo mu nyubako ya Westminster Hall yo mu nteko y'Ubwongereza cyavugaga no ku bandi bategetsi bo mu bihugu nka Sudani na Irani bo gufatira ibihano byo mu rwego rwa Magnitsky bashinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Bwana Businge yemereye televiziyo Al Jazeera ko u Rwanda ari rwo rwishyuye indege yakuye Rusesabagina I Dubai imujyana I Kigali amagambo ya député Chris Bryant wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bya Labour yasubiwemo kuri Twitter y'urubuga rw'iryo tsinda ryo mu nteko agira ati ukwezi kwa munani umwaka ushize Paul Rusesabagina washingiweho filimi Hotel Rwanda unanenga bikomeye Perezida Kagame yahawe ibiyobyabwenge ashyirwa mu ndege anasubizwa ku ngufu mu Rwanda aho yafungiwe akanakorerwa icyarubozo ibyo u Rwanda ruhakana akwiye kuba ku rutonde uwo businge nyine akwiye kuba ku rutonde rwacu rw'abantu bafatiwe ibihano aho kuba mu bantu bwo guherekezwa mu ngoro ya Buckingham aho bageza ku mwamikazi impapuro zibahesha guhagararira ibihugu byabo ibyo byanashyigikiwe na député Ian Duncan Smith wo mu ishyaka riri ku butegetsi rya conservative kuko byatangajwe kuri Twitter y'itsinda All Party Group on Magnitsky Sanctions wasabye ko afatirwa ibihano businyine afatirwa ibihano nta bwoba bwo kwihimura kwihorera kwabaho nyuma yabyo bwana businyine na leta y'u Rwanda nta uragira icyo atangaza ku mugaragaro kuri ibyo byavugiwe mu nteko y'ubwongereza mwiburanisha muri uyu mwaka umunyedini yavuze ko yashutse Rusesabagina akamujyana mu ndege igiye I Kigali mu gihe we ngo yari azi ko igiye I Bujumbura mu Burundi Rusesabagina ntiyigeze yiregura mbo reka ndekera aho ngaho inkuru murumba uko imeze gusa icyo umuntu yakwibukirajyaho nuko mwibuka Kagame n'uriya mupastoro wagize uruhare mu gushimuta Rusesabagina bose n'abandi bayobozi bagenda basimburanwa kuri televiziyo bavuga ukuntu bakoze umupangu nyine nigeze kubabwira ariko bari abantu umenya hari bashaka kugira ngo babone ko operasiyo bakoze ukuntu barimo kwisobanura ukuntu babigenje wagira ngo hari barashaka ko iriya operasiyo yo gushimuta Rusesabagina wenda Hollywood izaza ikayisubiramo noneho bakabigira filime wenda na Kagame akayikinamo ko ari umuntu uzi gupanga gukora imipango yo gushimuta abantu gukora operasiyo mega zo gushimuta abantu kuko babivuga bumva badategwa bumva nta kintu bishisha rwose bumva bafite ishema ry'uko bashimuse umuntu bakigamba ukuntu we bapanze operasiyo bayikoze ibyo mwarabyumvaga ku mugaragaro none bitangiye kugira gute bitangiye kugira ingaruka kubera ko nibo babyivugiye ntawe bavugiye murabona rero ko mu Gifaransa aravuga ngo uzaseka neza n'uzaseka bwa nyuma batangiye birata kwakoze kiriya gikorwa cyo gushimuta umuntu none bitangiye kugira ingaruka birabyuya rero ibyo byose ibyo bakoze ubwabo babyishyire ku mugaragaro barimo kwirata biyemera ngo bazi gukora izo operasiyo zo gushimuta abantu none bitangiye kugira ingaruka ubwo rero nibahame hamwe ingaruka bazirengere twizere ko ibingibi abadepite b'Abongereza bavuga babisabwe na Lantus Foundation yo muri Amerika twizere ko bazabishyira mu bikorwa n'undi wese waba waragize ikintu kibi akorera abantu bakaba bamuhana muri ya operasiyo cyane cyane yo gushimuta no kujya kwishyira impunzi hanze ikiri cyo umuntu yavuga kandi umuntu yanibutsa ko harimo abantu babona ko hari bakeka ko ibyo Kagame akora ari perezida bitazamugaruka hari iriya tegeko yashyizeho numvise ejo Serge na Himbara barisobanura ngo aritike niba ari 114 ngire ngo bavuga ngo Kagame avuga ngo yishyiriye itegeko nyine ryo kumurengera ngo igihe cyose yaba bavuye ku butegetsi ngo ntashobora guhanirwa ibyaha yakoze ari perezida ngo ibyaha atigeze aregerwa bamurega akiri perezida ntashobora kubihanirwa igihe azaba yavuyeho ariko murebe ibyabaye kuri hise na Bureau muri Chad murabona ko arafunze azira ibyaha yakoze ategeka Chad afungiye muri Senegal murabona ibirimo kuba kuri Kabila bare amanyanga yose yakoze mu byerekeye kunyereza amafaranga y'igihugu aho yabitse wafatanyije amanyanga yose yakoresheje mu kwica abantu uriya witwa Chebeya mu burenganzira bwa muntu murabona ko biri mu nkiko nacyo ni ikibazo gikomeye muri Gambia mwabonye ko na perezida uriya bari yahayasinze ukuntu bamwita murabona ko nawe ibyo yakoze abantu yishe abantu yafunze abantu yanyereje ari perezida muri Gambia murabona ko nabyo bikugenda bijya hanze bashaka kubikurikirana akabishyira hanze ngenda cyeka ko ibihe byahindutse riri yategeko yashyizeho ngo rizamuproteja ngo nta uzamuhanira ibyaha yakoze akiri perezida ngo igihe bataye murege igihe cyose yari perezida batigeze bamurega ngo ntabwo tubashobora kuyimurega yaravuye ku butegetsi na bariya bose bari abategetsi kandi bakomeye ariko murabona ko byabaye ibihe byarahindutse ndatekereza ko amazi ntabwo akiri ayandi ubwo ibyo yakoze ejo cyangwa ejo bundi bizamugaruka dore ubungubu baramutangiye ubwo abaminisitiri batangiye kubatangatanga babasabira ibihano ubwo nyine ni ukuvuga ngo niwagira ute niyambe bayirya umuhini isotera isuka ubwo yanawe bazashyira mu gihe reka ndekera aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe
urakoze cyane Edouard inkuru nyine uko bivuze urumva nta kintu gikomeye umuntu yarenzaho yenda ni nko kumenyesha abantu uko nyine icyo kibazo kimeze kugira ngo tubwire n'abanyarwanda muri rusange bibwire yuko bari nyuma y'ubugome nka buriya ko amaherezo yabo azagera bumve ko urumva businge ni umuntu mu by'ukuri utumva abantu batumva neza uburyo akora urabona bari abantu bo muri banyahe basenyerwa niwe wari minisitiri wa justice kandi bavuga yuko ngo umuvandimwe abirimo mu gusenyera bariya abantu harimo business singe rero urabona yikoreye icyaha we yemera mu by'ukuri ibintu uretse ko atari no kubihakana ni hahandi kuko ibintu byarakozwe byarabaye kidnapping ni icyaha gikomeye ni icyaha international ntabwo ari icyaha yenda bavuga ngo ni igihugu gikorera ikindi biriya nta nubwo bireberwa ntabwo birebwa mu rwego rw'igihugu kimwe buriya ni ibyaha birenze cyane abanyarwanda yenda baribibona bakagira ngo ni ibintu byoroshye ariko businge icyo numvise kinakomeye ni uko atari biriya byo kidnapping rusesa abagina byonyine harimo na kiriya cyaha cyo guspyinga niyo mpamvu yenda uriya muntu batamuvuzeho cyane uriya wundi uri kumwe na businge bashaka gufatira ibihano ariko igishimishije muri ibi byombi ni uko muri ibi byose ni uko abadepite ubwabo ni abadepite bakomeye hano uriya Ian Duncan Smith uriya ni umureba bambe ni umukonservative mu gihe uriya Christopher John Bryant nawe ari umureba urumva ko ni ibintu bumvikanaho amashyaka yombi akomeye hano mu gihugu cy'Ubwongereza niba bombi bashyigikiye igitekerezo urumva byanze bikunze kizapasa igikomeye cy'uyu Ian ni umuntu wayoboye iri shyaka ry'abakonservative kuva mu 2001 kugera mu 2003 ntabwo ari umuntu woroshye hanyuma mu minsi ishize yigeze akora ashinzwe Ministry of State ubwo ni nka ministre uko babibara hano wenda si nka ministre nko mu Rwanda ariko niwe ushinzwe ibya work and pension ni ukuvuga imirimo abakozi na pansiyo nyine azi neza ibyerekeranye n'imisoro ibintu duhora tuvuga ko igihugu cy'u Rwanda gihabwa amafaranga aba yavuye mu baturage y'imisoro uyu mugabo rero Ian Duncan Smith azi ibintu by'imisoro amafaranga abaho u Rwanda buri gihe atagira akamaro kuba bemera gufata icyemezo nk'iki ngiki bakajya kugivuga ntabwo ndivuga ko cyafashwe ariko kuba bombi babitangaza ntabwo igihe nka kiriya aba bazungu bagipfusha ubusa ku buryo businge mu by'ukuri wakumva ko yahingutse hariya ngo aje kuba ambasaderi hano mu Irondere ubwo ngubwo yenda byaba bivuga ko bapfuje igihe ubusa rero abanyarwanda bagomba kubifata ko ibintu ari seriye hari n'indi nkuru itaratangajwe cyane ivuga ko n'abanyamerika bari hafi gufatira abantu ibihano abantu ntabwo babivuzeho cyane ariko ntekereza ko bizagendana urabona ko abongereza n'abanyamerika iyo bakoze ibintu akenshi birebana na kiriya gihugu cy'u Rwanda babikorera icyarimwe ubwo rero abibwira yuko yenda ngo usinge cyangwa icyaha kiriya n'icyaha cyoroshye bagomba kuba bitonze kandi bagashishoza bakareba yuko iyi leta ikiri kubabeshya ikintu iri kubabeshya nuko iri guhindura abaturage abakene yenda nubwo atarisije uyu munsi ariko iyo urebye nk'iriyanguzanyo u Rwanda rumaze kugeramo amafaranga menshi cyane kandi n'ibihugu byarakomeje kujya birufasha abaturage bakaba babona aba bayobozi babo bakora amakosa imbere ku mugaragaro abantu bareba amahanga areba abaturage ntibagira icyo bavuga ngo cyangwa bagaragaze uko imbere hazaza h'u Rwanda ari habi cyane 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 nk'abadepite n'abandi bantu bagiye bakomeye mu gihugu bari muri serivisi zikomeye bari muri sosiyete sivile batagiye ikintu na gitoya babwira abanyarwanda kandi ibintu birimo bicika yenda nasije yenda yo ku mazi waruvuze ukuntu banywa amazi mabi ibyo byose turibuze kubireba ariko igikomeye nuko ibi bintu u Rwanda rukora harimo ubujiji harimo ubuhubutsi harimo ubugome harimo ubwicanyi harimo ibibi byose ushobora kubaza umuntu w'umugome akabikora kuko nka buriya kidnapping arusesa bagina mu byukuri ni ikintu yenda bakoze bibwira ko yenda bibahesha ishema ariko urabona aho biri kubashyira birero byerekana iki byerekana leta itagishoboye gukora rwose cyane cyane turakomeza kureba izi negative igenda igira twarabibonye mu burezi turi buvuge ibyo ku mazi ukuntu abantu badafite amazi n'ibindi byose n'ibibazo byose duhora tuvuga ngira ngo ni igihe cyacu cyo kugira ngo tubereke ko ibyo tuvuga ibyo tubabwira ari ukuri rero abazantore abo bose bajyaga bumva yuko ngo leta y'u Rwanda ngo Kagame ngo atariho ngo nta wundi wayobora bagomba kureba yuko amafaranga ibyagomba gutunga abanyarwanda mu minsi iri imbere bari kubikoresha mu ibi bintu kandi bitazabahira ubwo rero Edouard Numa ntago ari byinshi cyane ivugaho wambaga niko kumenyesha abantu aho bigeze ariko ni ibintu bitoroshye buri iriya leta igomba kugera ikumva yuko abaturage nabo bakeneye kugira uburenganzira mu gihugu cyabo numva n'abandekeye urakoze
urakoze umunsi turakora ikiganiro kigufi cyane reka cyo ku ngingo yacu ya kabiri ikiganiro cyacu ingingo ya kabiri umuntu yakwibaza ikibazo kimwe amazi gatete gatubwira ko abantu 90 hafi 90 kwijana 89 n'ibice biri kwijana by'abanyarwanda ngo bafite amazi meza tukibaza rero hangaha niba ari amazi ya gatete ariyo atuma abaturage bangamije badugutangamije ministre w'ubuvuzi barwara inzoka ari amazi ya gatete niyo atuma abaturage barwara inzoka ari amazi meza gatete atubwira niyo atera abantu b'abanyarwanda inzoka kubera ko dugutangamije utegeka minisante avuga ati abanyarwanda miliyoni 11 bagomba bagiye guhabwa ibinini byo kuvura inzoka kandi akatubwira ko ngo abana 40% barwaye inzoka kubera kunywa amazi mabi abana b'abanyarwanda 40% barwaye inzoka kubera kunywa amazi mabi oru gatete bakatubwira ko abanyarwanda 89 n'ibice bibiri bafite amazi meza tukibaza rero amazi ya gatete se niyo yabatera abanyarwanda inzoka ahangwa ni ikibazo twibaza urumva ko imibare batangaza ni imibare inyuranye cyane ibyo byose harimo utubeshya kandi utubeshya ashobora kuba ari gatete bo ahangaha rero dore ntabwo wasobanura ukuntu abantu b'abanyarwanda bicwa n'inzoka kandi ku rundi ruhande batubwira ko bafite amazi meza kikane amazi meza ariyo yatera inzoka rero ahangwa ni ikibazo gishingiye bo ariko rero harimo itekinika muri ibi bintu cyane cyane ku ruhande rwa gatete hari igisobanuro gituma amazi atubwira cya mbere cyo ntabwo amazi ari ahantu hose nkuko bivuga ari amazi kubwira ngo abanyarwanda 90% bafite amazi meza arabeshya kubera ko twabonye inkuru nyinshi mu Rwanda zitubwira ko barabeshya imibare nk'ubungubu abantu benshi inkuru bavuga nuko bavuga bati amazi batuzaniye ngo n'amavomero rusange za robine hamaze imyaka 2-3 amazi ataza cyangwa amazi ari rimwe mu mezi 6 wumva ko abo bantu babona amazi rimwe mu mezi atandatu cyangwa amazi akamara imyaka ibiri ataraza ntabwo avuga abantu bafite amazi meza hari n'inkuru ndumva rero tutarema aragize kuvuga cyo kuruwa niba nibuka neza avuga ati Kagame ajya ahantu gutaha amazi meza umushinga w'amazi meza akajyana kawutaha bafungura robine koko amazi akaza Kagame yafata imodoka agiye yakije agiye amazi nayo agahita agenda abaturage ntibazongeye kwibona ariko mu by'ukuri kubera ko barashyize ibikorwa remezo tabashyira muri statistique yuko abo bantu bafite amazi meza ubu ngubwo bakabindiza mu mibare y'abantu bafite amazi meza kandi amazi batajya bayabona icyo niyo cya mbere urumva ko mu Rwanda dufite muri statistique hari abantu bitwa ko bafite amazi meza kandi amazi babahaye atageze ari impombo gusa ziraho ngaho amatiyo atagira amazi yarumye hajeze imyaka nayindi imyaka n'imyaniko amazi ataza urumva ko hango ni ikinyoma dawuro cya mbere kandi iyo ntago ari inkuru ya mbere ntabwo ari ubwa mbere iyo nkuru muyumva ko hari abantu benshi bitwa ko bafite amazi kandi ari amatiyo gusa nta mazi ageze bo inkuru ya kabiri ikindi kibazo rero gikomeye nuko hari ama nahabashije harimo ahantu habashije amazi yabashije kugera ariko yakagera abaturage bakananirwa kuyavoma inkuru ni nyinshi cyane donc abaturage bakananirwa kuyavoma inkuru wenda ndi buzi batiremo gakeya mbasomere gakeya ariko ibi ni ikibazo gikomeye kubera ko iyo amazi aje umuturage akabura ubushobozi bwo kuyavoma ntabwo ugomba kumubara mu bantu wagombye kumubara mu bantu bafite amazi daboro kuko ntago ayanywa ntayakoresha abaturage ndavuga ahantu hake ntago ari henshi aho amazi abashe kugera bamwe na bamwe babuze ubushobozi bwo kuyavoma none bakomye kwivomera ibishanga kuko bavuga bamwe baravuga bati amafaranga 50 baduca ku ijerekani ni menshi twayabona 25 baduca nti twayabona bamwe bati mushyireho 10 hari n'abavuze ko ngo 10 ngo igiciro cy'10 nacyo ari kinshi ngo batashobora kukibona bati tuzakomeza kwivumira amazi mabi adutera indwara ariko y'ubuntu iyo ngiyo ni inkuru nyinshi cyane twagiye tubasomera hashize nk'imyaka 5 urumva ko hangaha ni ikibazo none se ni gute ni ikibazo gishobora gusobanura impamvu abantu bituko bafite amazi meza barwara izo nzoka kandi ari benshi cyane bati abaturage miliyoni 11 tugiye kubaha ibinini byo kubavura inzoka abana 40% barwara inzoka kubera amazi mabi kubera ko ntabwo bayanywa ayo mazi gatete avuga ko yazanye nta yagombye kutubwira daboro niba abaturage babasha kuyavoma bafite ubushobozi bwo kuyavoma kuko ukuri kwerekana yuko abaturage aya mazi batabasha kuyavoma kandi ikibazo kindi ni ibintu byoroshye kuko niba kubwira bati amazi meza ku bantu bose ibyo kintu ntuzakemere kubera ko abantu bose ntibashobora kuyabona ukurikije ubasha bw'abanyarwanda bose ntabwo bashobora kubona amafaranga yo kuvoma amazi meza kubera iki kubera ko urabona duhere ku mibare ubu ngubu iriho urabona leta y'u Rwanda baravuga ko ugiye mu mare ya finance ya ministeri ya finance bavuga ko ngo barihiye abaturage miliyoni 2 n'igice babarihiye mituweli n'amafaranga 3000 ku mwaka cyangwa se amadorari 3 ku mwaka impamvu babarihiye mituweli nuko abaturage batabasha kuyirihira murumva ko ufite abaturage miliyoni 2 n'igice finance yarihiye mituweli kubera ko ubwabo batabasha kwibonera ayo mafaranga 3000 ku mwaka cyangwa se amadorari 3000 ku mwaka ayo mafaranga 3000 amafaranga y'u Rwanda 3000 ku mwaka cyangwa se amadorari 3 ku mwaka badashobora kuyibonera n'abakene bari mu bukene bukabije cyane ku buryo badashobora kuyabona n'izo bambu leta yabarihira none rero tujye mu giciro cy'amazi ahenshi baravuga ati ijerekani n'amafaranga 20 kandi ayo ni menshi cyane abaturage bikabagora noneho ufate urugo ruri mwabana wenda nka 4, 5, 6 iyo byose niba bagomba koga bagakaraba abasha kubona isabune vidama ibyo byose bazakoresha nk'ijerekani 2 ijerekani 2 ubwo zaba amafaranga 40 ufatiye ku mafaranga make yashoboka amafaranga 40 ku munsi amafaranga 40 ku munsi ubwo amafaranga 50 izo ijerekani 25 cyangwa se 40 ubwo ufashe ku mafaranga 40 ku munsi wazabona amafaranga 1,200 ku kwezi amafaranga 1,200 ku kwezi yo kugura amazi gusa ubwo ku mwaka wazabona umwaka yazaba amafaranga 14,400 ku mwaka yo kugura amazi gusa niba umuturage akoresha ijerekani 2 ku munsi kandi arimo afite abana benshi bashobora kuzirenza bo niba rero umuturage w'umukene aramutse akoresha ijerekani 2 ku munsi z'amazi ijerekani imwe irwa amafaranga 20 akazakoresha amafaranga 1,200 ku kwezi cyangwa se 12,400 ku kwezi byo kugura amazi gusa aya mafaranga ntashobora kuyabona tubasha kubona kubera ko urabona dufite abantu miliyoni 2 n'igice babuza bananiwe kwigondera mituweli y'amafaranga ibihumbi bitatu ku mwaka none se wasobanura gute ko abantu bazabasha nimba barabuze ibihumbi bitatu byo kwigurira mituweli bazabona ibihumbi 12,400 byo kugura amazi ku mwaka ibishoboka urumva rero ko ukuhereye ku mibare yoroshye ubona ko hari abantu benshi cyane mu Rwanda badashobora kwigurira amazi badashobora ari amazi gatete ari kuvuga ngo babahaye badashobora kuyagura dugu kujya mu mibare yoroshye ukarehera kubasha ubuguzi bwabo abari abantu miliyoni tufasha ababonye miliyoni 2 n'igice ntibashobora kwigurira amazi kandi ubwo urumva ko hari n'abandi benshi badabasha kuyagura ahangaha rero bitubwira ngo abantu bose bazabona amazi ngo mu mwaka w'2024 ngo abantu bose bazaba babufite amazi meza no kugira amazi ni ikintu kimwe kubasha kuyagura ni ikindi duhere ku rugero rworoshye rw'abari abantu miliyoni 2 n'igice leta igurira mituweli 3,000 ku mwaka twerekanye ko badashobora kubona amafaranga 12,400 yo ku mwaka yo kugura amazi meza niba bagomba gukonsoma amafaranga bagomba kugura bakoresha ijerekani 2 ku munsi niba bakoresha ijerekani imwe ku munsi 2,200 ku mwaka ntazayabona kubera ko na bitatu byo kugura mituweli yarabivuze zo ubwo rero ikintu cyumvikana iyo bihanukira bavuga ngo amazi ku bantu bose babanze batwereke niba abantu bafite ubushobozi bwo kuyagura dabo kimwe n'amashanyarazi ntabwo wenda amashanyarazi ntabwo ariyo teme yacu uyu munsi ariko n'amashanyarazi kuvuga ngo abantu bose ngo babonye amashanyarazi erekana ko abo bantu uvuga ngo bafite babasha ujye mu mibare werekane ko ayo mazi babasha kuyagura werekane ko amashanyarazi baza kuyagura bishoboka rumva ko umbarira amazi atubwira gatete ntabwo abaturage babasha kuyagura akaba ari nazo mpamvu nyine bajya kwivomera ibirohwa bakisubira mu migende kuvoma amazi mabi kuvoma amazi mabi akabatera indwara akaba ari nazo mpamvu dufite abantu ngo barwaye abakuze n'abatoya barwaye inzoka barimo kubaha ibinini kandi ku rundi ruhande minisitiri kwereka ko bafite amazi meza nahangaha bituruka ayo mazi meza ntawabasha kuyagura arahenda ni uburyo bworoshye ahubwo ikibazo umuntu yakwibaza kandi duhora tubaza buri gihe kandi umuntu ukora politiki turi muri politiki wera sosiyali ni gute icyo ni ikibazo tugiye kubaza nk'inshuro ya 500 urumva guhera imyaka 5 z'ikibazo icyo kibazo ni gute mu gihugu runaka twe kuvuga mu Rwanda gusa ni gute mu gihugu hashobora kuboneka ikiciro cy'abantu badashobora kunywa amazi meza cyangwa se bari kondane yo kunywa amazi mabi kubera ko ububasha bw'ubuzi bwabo kubera ko bakenye badashobora kwigondera amazi meza leta ikaba ntibaha amazi ku buntu kubera ko urumva ko niba badashobora kuyigondera leta ntiyabahe nuvuga ko bazafata mwe amazi meza icyo ni ikintu cyumvikana nuvuga ko bazahora banywa birohwa kubera ko amazi meza ntibasha kuyagura kandi urugero narubahaye ahangaha wenda basomera n'izindi nkuru mu kanya ni gute bishoboka bite ko dushobora kugira igihugu hari ikiciro cy'abaturage bakenye cyane batabasha kwigondera amazi meza bagahora banywa ibiroha kubera ko badashobora kwigondera amazi badashobora kubona amafaranga kugura amazi meza kuri robine amazi ku mavomero rusange badashobora kugura amazi meza bagahora banywa ibiroha ibyo bikaba ari ibintu byemewe yuko hari igice cy'abantu kidashobora kunywa amazi meza akaba agenewe abantu bifite bafite ubasha buguzi bashobora kwigondera abandi bagatungwa n'amazi y'ibiroha ibyo bintu twabyemera gute mu Rwanda ibyo bintu ni ibintu bidashobora kwemerwa leta ifite ahantu amafaranga menshi fusha ubusa ishobora guhaba bari abaturage bakenye cyane ishobora guha amazi y'ubuntu kandi ntibigire icyo bitwara mufate amafaranga birirwa baje kunywa muri za Arsenal nari bajya kubakisha ikibuga cya golf cya miliyoni 34 na ziriya ngendo za Kagame zitwara amafaranga ishyano ryose udashobora kubara ayo mafaranga yose ntashobora kugurira bariya abaturage babakeneye bashobora kubagurira amazi meza bariya bakeneye cyane bakaba bafite akantu iyo baje kuvoma bakakerekana bakaba amazi y'ubuntu bakigendera u Rwanda rwahomba iki kubera ko ni na hipokrizi nako ni n'imibare mikeya kuvuga ngo uzafata umuturage ngo uzamugurira mituweli yo kwivuza indwara mituweli ibihumbi bitatu ku mwaka ariko nurangiza umwohereze kunywa amazi mabi kandi amazi azamutera indwara ubwo urumva ko uburi mukora ibiki ahubwo wa muhamaze meza muri ndindwara wene na mituweli ukayihoreza ariko kuvuga ngo ndaguha mituweli ndakugura mituweli y'ibihumbi 3 ku mwaka ariko ntubasha kwigurira amazi ntushobora kwigondera amazi meza ugomba kujya kunywa amazi y'ibiroha nkuvanye ari mu myanda n'ibiki byose amazi akagutera indwara wowe n'abana bawe n'umuryango wawe wose mugahora kwa muganga mwivuza indwara mwatewe n'amazi mabi leta yaranze kuyabahera ubuntu yaranyuze ngo izabaha mituweli kujya kwivuza gusa urumva uburi mu biki nukubatera indwara kugira ngo ubone uko uzibuze bavuza se donc angaha ni ikibazo gikomeye cyane ubundi leta ibahaye amazi meza byatuma batarwaragurika izo ndwara inzoka zibagora bona abakuze n'abatoya bagahora kwa muganga bivuza leta batanga amafaranga menshi imiti n'ibiki byose kugora bivuza ubundi bakahora barwaragurika ntibakore n'iki byose urumva ko ibyo bintu bigira impact ku buzima bwabo n'ubuzima bw'igihugu abantu bagahora bivuza kubera kunywa amazi mabi leta rero iramutse yabahaye abantu ntibarware bakagira ubuzima bwiza bakora ntinabatanga amafaranga kubavuza urumva ko ahangaha ni imibare mike cyane donc ahangaha ni ikibazo tuzahora tubaza ntabwo tuzahema kukibaza ni gute hashobora kuboneka igice kimwe cy'abaturage kubera ubukene bwabo bari kondaniye kunywa amazi mabi ibyo bintu bishoboka bite muri iki kinyejana turimo bishoboka bite iyo ni ikibazo tubajije inshuro nyinshi cyane barangiza ngo imiyoborere myiza barangiza ngo bashaka kujya ngo mu bigendajuru ngo bashaka kujya sinzi ngo tekinoloji ntazi ariyo numvise bavuga bafite abantu badashobora kunywa amazi meza ibyo bintu babibonye ni ibintu biteye ubwoba kuvuga ngo abantu igice cy'abaturage kiri kondaniye kunywa amazi mabi njyewe mbyumvise utesa urumeze ibyo bintu wagira ngo mu gihugu cyacu n'abanyapolitike barimo ni ibintu biteye ubwoba tuse mburuma reka nguhe ijambo ikindi kintu Jean Pierre ashaka kubabwira ni uko hari ibintu WASAC yatangaje WASAC ku kibazo cy'amazi baravuze ngo igiciro cy'amazi mubyumve neza ngo igiciro cy'amazi mu Rwanda ngo amazi ubwayo ndo mu giciro cy'amazi niba wenda ari amafaranga 25 ku ijerekani ni urugero baravuga ngo muri icyo giciro cy'amazi ngo 26 n'ibice 2 ku ijana ngo ni amazi ubwayo ariko ngo 73 n'ibice 8 ku ijana ni ibintu leta iba yarakoze donc muri icyo giciro hafi 74 ku ijana ni imirimo yo kugeza ayo mazi ku muturage leta iba yarakoze wenda kuzana amatuyo abacukuye imiferege amabeto kuyayungurura kugira gute mbega ibintu byose byakoze kugira ngo ayo mazi abashe kunywebwa abashe gutunganya kandi bageze ku muturage ni imirimo yose leta iba yashyizemo ngo amazi ni 26 ku ijana naho indi mirimo yakozwe kugira ngo ayo mazi ayatungane agere ku bafatabuguzi ngo ni 74 ku ijana naho ni ukibaza uti ni kuki leta itakwigomwa ayo mafaranga yashyize muri ibyo bikorwa remezo mu gutunganya amafaranga yatanze abaturage babakenye cyane bakiri cyane bakayabonera ubuntu kuko n'ubundi ifite ibindi bintu byinshi igenda amafaranga yapfusha ubusa kandi ko naberetse ko n'ubundi abaturage bakenye cyane baramutse bayaboneye ubuntu bakareka kunywa amazi y'ibirohwa yo mu mibande ntabwo barwaragurika kandi leta yabigiramo inyungu abaturage babaho neza bakabasha gukora kandi ntibatange amafaranga menshi yo kubavuza kubera izo ndwara reka mbahe inkuru nkeya hano mbafitiye nshobora kuba nabonye zibereka ko abaturage batanywa amazi meza kandi ahari ni inkuru wenda zinyuramo gutyo gusa kubasomera titre kubasomera titre gusa basi nshaka izo nkuru hari inkuru ivuga ngo Nyagatare ngo ubukene butuma abaturage ba Kirehe bakoresha amazi mabi kandi barahawe amazi meza barahawe amazi meza iyo ni inkuru yo muri Kigali Today ubwo nshatse nayinjiramo ko sija kwinjira murabyumva aribyo byose Rusizi ngo abatuye ikirwa cya Gihaya ngo barasaba amazi ahagije anahendutse bakareka kuvoma ikivu amazi kubera ko abahenda bajya kuvoma mu kivu ariko wendi na makeya ariko niyo yaje ababahenda ku buryo bayareka bakajya kwivomera ikivu bo ikindi hari inkuru ivuga ngo Kigali amazi ahenze mujyumve neza ni inkuru yo muri Job Center rwa ngo Kigali amazi ahenze aratuma bamwe bashaka kujya kuvoma ayo mu bishanga iyo nayo murayumba neza ikindi inkuru yavuga ngo iyo muri Kigali Today nanone yavuga ngo guhenda kwa amazi byatumye bashoka ibishanga inkuru nanone yo mu Kigali Today bo murumba rero ko muri rusange muri rusange mu bako inkuru nyinshi cyane ntago nazi na somo zranyuze nakugira gusa mbereke yuko hara ahantu hamwe na hamwe amazi yagize ariko abaturage bakananirwa kuyavoma kubera ko abahenda nta bushobozi bafite kandi ijerekani bigura 20 ariko nabo bakayabura hari n'abari igiceri cy'icumi cyo kuvoma ijerekani imwe bakagumya kwivomera iki kwivomera harimo n'abayafite mu nzu ngo bananirwa kuyavoma kandi ari mu nzu bakajya bakayareka bagafunga neza neza bakajya kwivomera ibishanga amazi mabi abatera indwara kubera iki kubera ko abahenda tongo nta bushobozi bwa rumba rero ko iyo umuyobozi wahariya umutegetsi ajya avuze ngo abagira amazi meza ajya yongera abanza nasobanure niba ayo mazi meza aho yabashije kugera niba abaturage bafite ubushobozi bwo kuyavoma dabura kubera ko kuyabaha ni ikintu kimwe kubasha kuyavoma ni ikindi kandi ntabwo wagombye gushyira muri statistique uwo muntu utabasha kuvoma amazi amwegera akajya kwivomera ibishanga amazi meza akayasiga kubera ko atabasha kuyavoma ngo umwerekane nk'aho ari umuntu uvoma amazi ukoresha amazi meza nawe umushyire muri stati mu mibare yawe y'abantu bakoresha amazi meza ntago aribyo ni ikinyoma n'uburiganya ni ariko ni tekinika risanzwe rikorwa n'iyi leta reka nikira aho ngaho Jean Pierre Jamundi ryawe
ye urakoze cyane Edouard urumva urabivuze ibyinshi bijyanye n'ikibazo cy'amazi mu kiriya gihugu rero nta ibintu byose uko bivuga nta iyo urebye neza ushobora gufatamo ibintu byinshi yenda nka bitatu cyangwa bine uburyo iki kibazo cy'amazi kimeze uretse ko wari wabivuze neza ariko ngiye mbisamarize mbishyize mu magambo ahinnye nsanga hari ikibazo cy'uko izi statistiki cyangwa ibyo baba bakoze baba bavuze yaba Gatete yabangamije harimo cyane cyane Gatete usanga harimo ikintu cyo kubeshya cyane cyane havuga ati abantu 89% ngo bafite amazi meza ngo mu 2024 ngo ijana ku ijana ngo bazamaze kubona amazi kandi yarangiza akavuga yuko byagera hepfo nyine uyungamije nawe akavuga ati miliyoni 11 zikeneye ngo ikinini cy'inzoka ngo kubera ubwo nabona kubera kunywa amazi mabi ayo mazi rero icyo umuntu yakibaza nk'ibintu byinshi yakibaza ati se ayo mazi ni amazi meza koko nk'uko Gatete yabivuga cyangwa ni ibirohwa cyangwa se nta nayo ese barayafite ubwo rero kuri Gatete harimo ikintu cyo kubeshya cyane cyane gikabije kitanasobanutse na gahoro kuri Ngamije rero nawe ubwo urumva ikibazo cy'amazi kuva na kera natwe kandi turabizwa igihe cyinshi ko amazi ni isoko y'ubuzima icyo bakora cyose kuri abagenda bavuga ngo Rwanda ngo ni Singapuru urumva Perezida Kagame yakunze kujya bivuga ko ngo ari Rwanda ari icyitegererezo ashaka kurugira Singapuru nyafurika ngo barubatse za convention center ibikorwa remezo ariko wajye kuri ugasanga se wakubaka ibikorwa remezo gute abantu batagira amazi n'iki kintu cya mbere kibanze erega bashobora no kuyagura ariko akayagura ahendutse ahari koko nk'uko babyemeza ariko akaba ahendutse ibyo byaba byisobanutse ko natwe twese n'ahandi burayi amazi turayishyura ntago ari ubuntu ntago tuyakoreshereza ubuntu rwose keretse ushobora gukoresha amazi ku buntu ndumva mu burayi hose ni umuntu n'ubundi yenda udakora ufashwa bisanzwe kubera ko adakora ariko abakora abafite akazi abantu basanzwe amazi aragurwa ariko agurwa makeya rero nahariya bavuga bati niba begereje abaturage ibikorwa remezo amazi aza ku isonga mu byo bikorwa remezo ntabwo wajya kubaka amazu amahoteli ibibuga by'indege ibibuga bya golf ngo wibagirwe yuko umuntu wa muturage uzaka umusoro agomba kunywa amazi meza kugira ngo ajye gukora nkuko wari ubivuze urumva nta nubwo uwo muturage azajya kwivuza cyane kubera ko ubuzima bwe bumeze neza amazi nkuko tuvuga ni isoko y'ubuzima ntabwo rero uwo muturage azahora kwa muganga ahubwo azajya ku kazi nahembwa atanga imisoro yinjiye muri leta urumva rero ubwo bujiji aho buri kuba badashobora kubagezaho amazi kandi ejo aribo bazakuraho imisoro ubwo urumva kibaye ikibazo kidasobanutse kitanumvikana ukuntu wavuga ngo giye kubaka amahoteli magana abiri amahoteli ziriya z'inyenyeri eshanu zirenga 2030 mu gihugu kingana kuriya kandi uzi neza yuko ba baturage usoresha basora buri kwezi uko binjije amafaranga bagomba gusorera birasaba ko bazajya bajyana kwa muganga kandi ubwo imiti urumva nayo imiti nayo izatumizwa hanze ntago imiti uza imiti yo kwivuza donc ntago bazajya kwivuza ko banywa indwara z'inzoka ahubwo bazajya kwivuza izindi ndwara zishamikiyeho zijyanye no kuba batarya batanywa amazi nyine meza ubwo rero uyu ministre ngamije ndumva niwe wari ushinzwe ministre w'ubuzima niwe nawe afite ikibazo kinini cyane kubera yuko yakagombye gusobanura impamvu miliyoni 11 zigera aho hantu hose ibintu bigera hariya byagenze gute nta nama zigibwa nta bantu bandi mwaratya tuvuga ngo societe civile zirakora ese mu Rwanda twakwemeza yuko koko uretse no gukora ibintu bijyanye na kuriya n'ibijyanye n'imishahara cyangwa n'amafaranga societe civile zo hari inama zigira abantu ngo bagira abantu inama bitarya mu Rwanda n'urutuwe na miliyoni 12 none urumva miliyoni 11 zikeneye gufata iyo miti ubwo se kugera aho bigera kuri miliyoni 11 byatangiye kuri miliyoni 1.3 kugera ubwo noneho abaturage hafi ya bose 100% bari kufata iyo muti bazafata ibyo binini ubwo se watekereza yuko hariya hari ubuyobozi ese sosiyete tuvire twumvira akora yenda bari kujya mu bintu bikomeye ariko basobanure bagira inama abantu ibintu bitari byagera kure kandi ingorane zabyo z'ibi bintu nuko ibi bintu bigenda bigaruka nta uvuga ngo yaba umukire yaba umukene buriya bari dukunze kuvuga ngo bari mu cyiciro nyine cy'abakene cyane hari igihe bumva ko ari abantu badashoboye cyangwa badafite akamaro ariko nanone iyo batangiye gufatwa bakatakwa n'indwara nk'uku nguku bagakonsoma cyane wa wundi wibwira ngo arakize ntiyibwire ko bari gutera imbere ibyo ntago bajya babyibaza niba hari abantu buzuye mu mujyi basabiriza abandi barara mu myobo umuturage akajya amaziranzu hari abajya bavuga za bajyarutara amazi agacuriro hari hari amazu nyine y'abakire ahenze cyane akajya mu nzu akaryama akisinzirira azi ko hari abantu barayi ku muhanda hari abantu bari gusabiriza ukibaza utese uretse na leta n'ubutegetsi mbese na leta ubwayo kamemo hari abandi bantu bashinzwe kureba umuntu uko yagakwiye kumera kirigeraho hafi igihugu cyose cyenda donc habuze inkingo za covid ubu ngubu zirahenze none ubu ngubu urumva miliyoni zose hafi 12 ziri hanze ziri keneye kinini cy'inzoka ibyo ntago biri normal ntago ubutegetsi niba munahari ntibukora ntago byumvikana aho ibintu bijya kugeraho ngaho nibura ngo abaturage bajye kuranga mwatsi y'abatuye igihugu icyo kibazo kitaragaragara gusa urumva niba yenda inteko ishinga amategeko idakora nta societe civile dukunze kuvuga nta bandi bayobozi abayobozi abangaba dukunze kuvuga bo abayobozi b'uturere bari bita abagitifu ibyo bibazo ntabwo baba barabibonye kugira ngo umubare w'abaturage wose ugere aho umva ugiye gukingirwa atari icyorezo nk'iki cya covid cyaje atari indwara y'ikiza ni ibintu bitumvikana ariko rero yenda kw'iki kibazo cy'amazi ni ikibazo gikomeye ariko bari kujya batubeshya ngo bafite ibyo bubatse ngo berekane ngo Kigali ngo iteyehi ngo iteye indabo ku mihanda njya mbona hari rompuwe bakunze kwerekana ngo Kigali imeze neza ariko kibazo tese niba imeze neza kuko abaturage bakaba bababaye gutyo ku buryo n'amazi ari cyo kintu cyo ijerekani igera ngo muri 400 hari n'aho batanayibona ugurumva ngo bakereye akazi ko guha abo bantu badafite akazi nyine kujya bajya kuvomera abandi ubwo nabo ni business bababoneye abashomeri nyine ngo bajye bajya kuvoma urumva ibintu bikorerwa hariya ni ibintu bicuramye ariko kandi nanone kibazo tese ko ejo twabuze twumva ko u Rwanda rufite umwenda ukabakaba muri miliyoni umwenda ukabakaba kuri mirongo amafaranga yinjira mu gihugu ari mu mwenda akabakaba muri za 78% kwijana kandi iyo myenda uburyo iba yaje ntago bayikoresha ibikorwa remezo cyane cyane nk'ibyamazi twavugaga iby'amashuri mwarabibonye ukuntu abana arayinjije ukavuga kuti aya mafaranga ko u Rwanda rwaka inguzanyo nyinshi cyane ntikorwe mu bintu bireba abaturage barabona Rwanda rwejo bizagenda gute kuko urumva niba abana yenda abana ngo 40% nabo ariko 40% si bakeya nabo ni benshi cyane mu bana none ugafata yuko batanazi gusoma no kwandika batiga kubera yenda ubukene kubera abarimu badahembwa bira byose tujya tuvuga ariko ibyo byose ni ikibazo cyo kubura amafaranga kandi leta yafite kandi ifite n'inguzanyo nyinshi cyane ubwo ruko ibafite se niba batinvestisa mu rubyiruko abo bantu bakiri batoya ayo izo miliyoni ko zizishyurwa n'aba bakecuru n'abasaza bari mu myaka 70 uru rubyiruko rutazi gusoma no kwandika rurangije primeri uzarubwira ngo nirujye gukora ngo ruzishyirize miliyoni bari gufata kandi abenshi banarwaye bagira nk'izo ndwara z'inzoka nta mazi bagira nta kazi ubwo rero ugasanga ikibazo kiri hariya ahanyo nahera gavuga nti ibyo rero byose abantu bagomba kubireba neza ko mu Rwanda ubutegetsi bwarapfuye nta butegetsi buhari abantu bashobora kubona perezida n'abana be bambaye amakote n'amakaravate ariko mu by'ukuri inyuma ya nta kintu mu mutima nta kintu babitaye nta kintu barebaho batekereza ku gihugu cyane cyane kuri Rwanda rwejo uko abanyarwanda bazaba bameze mu minsi iri imbere abantu bari hariya abari mu buyobozi bari birirwa bavuga perezida bavuga ngo ni umubyeyi n'iki usanga nta kindi kintu kiri mu mutwe cyo gutekereza uko urubyiruko ruzaba rumeze mu minsi iri imbere akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri urubyiruko rwari rukwiye gukora uko rushoboye rukavamo ibi bintu byo kwirirwa rusigiriza bavuga yuko bafite intori zirusha intambwe intambwe izijyana hehe ni mu donc mu minsi iri mu myaka iri imbere 10-20 biragoye iyi leta igomye kuriya tujye tuvuga ngo bajya bavuga ngo abantu ngo bashobora kuyitera ngo bakayihirika ariko ubwayo yarahirimye ahubwo yarihiritse nuko abantu batabibona neza ariko nta gisigaye abenshi abantu bagerageza kuvuga birumvikana ko babashyira mu magereza ibyo bikaba ari ikibazo ariko nubwo babashyira mu magereza ntekereza ko iyi miryango twavuga yabakwiye kubavugira bakanafungurwa hari abantu benshi usanga basa nk'aho badamaraye ariko ntibamenye ko ikibazo kiri mu banyarwanda bose iyo mwiyenda nk'umuntu avuze agiye nk'ari akavuga nk'ikintu nka kuri Damange yagiye akamagana ibintu ugasanga abantu ahubwo baramuvuga ko ari umuntu ngo ufite ikibazo cyo mu mutwe niwe na barafinda wabibanje uzi ko bamujyanye indera ariko aba bayobozi bariho niwe bafite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko batareba ibintu nk'ibi wowe wajya gutekereza ute ko abantu bagera kuri 11 million bagera aho barwara inzoka bageze muri 5 million bari hehe uyenda nabivuze ariko ntabwo nabisubiramo ariko urumva abarwayi mu mutwe naba biyita abayobozi batarebera abaturage naba abantu bo mu gatsiko bavuga ngo dufite intori zirusha intambwe ngo dufite ngo umukuru ngo umusirikare cyangwa se umuntu warwanye urugamba udasanzwe ibi ni ibintu bisa nkaho bitumvikana kandi abanyarwanda iyo urebye neza usanga abenshi uzumva ari aba bagatete ari ababangamije aho bose ngo ni abadogiteri twumvise n'abariya bahaba umuremyi n'abandi bose ni abadogiteri none uko ibaze se kuba dogiteri bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko ukora ibintu bidasobanutse bishatse kuvuga ko hari ukabeshya ibintu ku manywa y'ihangu ubwo rero mu gihugu cy'u Rwanda ni igihugu utamenya uko giteye twajyaga tuvuga ko ari banana republic ariko none birenze kuba banana birenze sinzi ntazi na wabona wagiha na ahantu gusa hatabaho habaho mu mpapuro no mu bitekerezo ariko imikorere ntayo rwose kumva ko hariho leta kumva ko harimo inteko ishinga amategeko kumva ko hariho iki biriya bintu byose usanga ari by'umurimbo rero kugira ngo ndangize kuri iyi ngingo ni uko ikibazo cy'amazi ari ikibazo gikomeye nk'uko tubona biriya bibazo byo mu mapurizo ukuntu bafunga abantu kuriya nk'uko tubona ikibazo cy'amashuri ni ibibazo bikomeye nibyo bintu by'inguzanyo aya mafaranga igihugu gikoresha ari ayo kiba cyaguje kandi bayapfusha ubusa buri mwaka twumva ngo babonye 100,000,000 bahawe 50,000,000 bahawe 1,000,000 zingahe buri mezi abiri buri mezi atatu ariko mu by'ukuri bikajya mu myenda kandi imyenda yose izishyurwa ni ikibazo rero gikomeye abanyarwanda bafite ikibazo kibangamiye igihugu kibangamiye uwo ari we wese n'abarabitwa ngo barakize ntago bishobora kuzarurera kuzahagarara mu gihe nka president afata umuhungu akagenda akajya kumugurira inzu ya miliyoni 6 z'amadolari kandi mu gihe miliyoni 6 se zakwiza amafaranga zakwiza amazi meza hariya mu mugi bakareka ibintu byo kubeshya miliyoni 6 na amafaranga menshi cyane buri wese yagerwaho n'amazi cyangwa se bakamutangira mitiweli wari ikomojeho bari bari mu gice cyane mabose bakabona mitiweli bakabona n'amazi meza ariko gutinyuka kujya kugura inzu y'umuntu umwe wenyine ngo uzaba mu nzu ya miliyoni 6 ni ibintu biri skandali abaturage ntago babivuga niba batemere no kubivuga ariko bagakwiye kumva yuko ubingi bari gusubiza inyuma buri munyarwanda wari wese ntago bahima abanyarwanda bakennye niko bibwira ko bahima bakennye ariko buri munyarwanda wese abifitemo uruhare kuba ushobora gufata miliyoni 6 z'amadolari ngo ugiye kuzigurira inzu umuntu umwe rudori uzaba mu nzu ingana gutyo kandi uzi neza yuko hari abantu mu gihugu batagira amazi ahubwo bakajya mu tekinika babeshya ibintu nk'ibi abandi batagira mitiweli abandi bafunzwe barwaye indwara zidakira ubizi no wavuga ngo wajye hariya ngo ufite leta cyangwa urategeka ngo utegeka ngo abantu ngo abadogiteri n'ibiki byose Edouard ni ibintu biteye agahinda ariko iki gihugu gikeneye kugangahurwa ni ibintu bigoye kubyumva kereka tw'abanyarwanda ariko mu by'ukuri ubona ko ari n'agahoma mu mbese niko umuntu yabivuga ndumva nabandekeye urakoze Edouard
urakoze mbere ko mpije ijambo Chantal hari ikindi kibazo ngiye kibazo kundi kibona ngimo nari ikibazo nk'iki cy'amazi ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kubera ko niba hari ibintu ushobora gukora leta itabizi wenda amakosa kaza batayabona batari ariko igihe abantu dari leta ukabara yumva hashize imyaka 5 tubabwira ibi bintu ni gute hashobora kuboneka icyiciro cy'abaturage igice kimwe cy'abanyarwanda kiri kondana yo kunywa amazi mabi icyo ni ikintu twabwiye imibare turayerekana abantu bashobora kubona bashobora kwigondera amazi meza banabivuga inkuru nyinshi cyane zirahari ibi bintu leta irabizi kuki itabikosora niba muri mbuga ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu niba harimo abantu badafite akise ku mazi meza bagomba kwinywera amazi ubuzima bwabo bwose bagomba kunywera amazi mabi abandi bakanywa amazi meza kubera ko bafite amafaranga abakennye bakanywa amazi mabi ni ikibazo cya politiki gikomeye cyane tumaze imyaka myinshi tukivuga ni ikibazo kinateye ubwoba ahubwo giteye ubwoba kuko kirazwi niyo ugiye mu mibare urakibona ntabwo ari byo gukekeranya urakibona ko hari abantu badafite ubushobozi kugura amazi meza rero impamvu icyo kintu leta itagikora ngo abe aricyo iheraho mbona iriya leta ntakigenda donc nta turibeshya nta banyapolitiki bari hariya turibeshya reka nigire kwa Chantal ijambo ryawe
akoze bwana kabagema akomeje ijambo kuri ingingo bwana kabagema ikiganiro mbabarire ikibazo cy'amazi mu Rwanda ni ikibazo giteye inkeke ubu ndavuga ikibazo cy'amazi meza l'accès à l'eau potable kuri buri munyarwanda hari hose mu gace kose ahagazemo ntewe hari ikintu mpara nibaza buri gihe umva bwana kabagema ntabwo navuye mu Rwanda nkuze cyane kandi none se ni mutoya ariko dimwe buriya hari ikintu njya nshima kubera yuko buriya nubwo navuye mu Rwanda ntari mukuru cyane ariko nshobora kukubwira yuko buriya nta buri prefecture y'u Rwanda ntari narigeze nkandagiramo prefecture z'u Rwanda ahantu henshi cyane nari narahageze pe zose nari narazigezemo ariko wageraga ahantu meme no mu biturage ugasanga rimwe hari ibintu bitaga ngo za kano izo za kano kandi abaturage bakagenda bakavoma amazi meza za kano zaje kuzajya hehe ntago njya mbyumva muzambarize wenda muzabona ibisobanuro muzagerageze kumbariza mwumve kubera yuko njyewe ntago nari nabona umuntu nshobora kuba nabibaza ngo asobanurire ahantu za Kano zaje kuzajya ahantu wasangaga muturage kumva abantu bagiye kuri Kano bagiye kuvoma kuri Kano zaje kuzajya hehe byaje kuzagenda bite icyo kibazo buri gihe mpora nkibaza ngahora nkibaza ariko ntabwo nkibonera igisubizo ntabwo nzi ukuntu byaje kugenda aho FPR igereye mu Rwanda aho izo za Kano zaje kuzajya twe barazisenye barazirimbuye byaje kuzagenda bite kugira ngo za Kano zive kubera yuko ahantu henshi hose mu Rwanda wahasangaga izo za Kano byaje kuzagenda gute zaje kuzaba disparu gute byagenze bite zarasenywe zararimbuwe ntabwo nzi ukuntu byaje kuzagenda muzambarize muzambwire cyangwa se wenda n'abanyumva bazagerageze kunsobanurira bambwire ni ikibazo rero giteye inkeke ubwo ngubwo murazi ko Bwana Kabigema n'umuntu ubundi n'umuntu uko Imana yaremye umuntu buriya agizwe n'amazi akure yuko umuntu mukuru rwose arajadiritse sasantipokusaye usanga y'ibimugize usanga ari amazi none utinjiye n'umwana aho usanga bigenda bikagera kuri za 80 n'ibindi bigeretseho ku byo rero usanga bibaza noneho se niba umuntu agizwe n'amazi noneho ukamwima amazi uragira ngo bigende biti bashaka se kugira ngo umutransforme n'ikindi kintu kitari umuntu urashaka kugira ngo ahinduke icyo umuntu uko akeneye amazi mu buryo rero ni uburyo bwa bundi bwo waruhereyeho uri kubivuga uti ni kwica urubozo ni ukwimwa umuntu uburenganzira bwe n'uburenganzira bwa muntu buba buri guhonyorwa ariko rero ni no kwica urubozo ni no kwica abantu urubozo cyangwa se kugenda banabita gake ya burya iyo umuntu akwimye amazi aba akwimye ubuzima kubera yuko bavuga yuko amazi ari ubuzima ukwimye amazi rwose aba akwimye ubuzima ubwo rero niba umuntu umwimye amazi ukamwima amazi meza yo kugira ngo anywe niho hazanye neza deshydratation je vous ai des hydratations ngubwo reka nevite n'ibindi bizi inyuma n'izindi ingaruka zigenda ziza inyuma ku buryo noneho usanga bihereye akantu ku kantu gato ya ka deshydratation ariko noneho ugasanga nyuma yaho umuntu ashobora kuhaburira ubuzima bwe ubwo rero njyewe ntekereza yuko ari iyo je wenda cyangwa iyo perspective agatsiko gafite yo kugira ngo kagende kima abanyarwanda amazi noneho rero bigenda nyine biganisha kukubika kugira ngo bajye bagenda bapfura yongo kubera kubura amazi ibibazo rwose cy'amazi Bwana Kabagema twakibuzeho kuri hadi itahuka imyaka 5 ndetse n'itandatu irashize tuvuga ikibazo cy'amazi meza bakaza bakatubeye cyangwa amazi meza ngo ageze ngo ku kigero iki n'iki ngo mu Rwanda ageze ku kigero iki n'iki mu Rwanda amazi meza hari abaturage badafite amazi meza kandi ni bo benshi muri kiriya gihugu cy'u Rwanda akaba ariho hari ahantu rero nanone nongera nibaza mvuga nti agatsiko kari ku butegetsi bw'u Rwanda iyo urebye igihe kamazeho kayobora igihugu cy'u Rwanda ni izihe priorite ya mbere ushobora kugira memu no mu rugo udafite amazi wakora iki wabigenza gute noneho rero mu gihugu noneho niba abaturage nta mazi bafite muragira ngo babeho gute muragira ngo babigenze bate muragira ngo bakore iki none se tuvuge yuko ari mwaye zabuze kugira ngo gatsiko kohere gahe abaturage amazi ntago nabyita kubura uburyo no kubura ubwo uburyo bwose ni uburyo financier n'uburyo wenda bishobora gukorwa n'uburyo ibyo byo ntabwo bivuze mu gatsiko kubera yuko tubona ahubwo amafaranga yo kujugunya aya n'amafaranga yo gupfusha ubusa n'amafaranga yo kwirirwa babyinamo iyo batayabura ahubwo nko gufata izo ngamba kuvuga kugira ngo bizashakire umuturage amazi meza ugasanga bitari muri priorité z'igihugu ego nakabagema ubutangi uri kuvuga uti politike ziragwira politike nibyo kuko uti hari abantu batazi politike politike ziragwira nibyo kuko agatsiko ntago ari ukutamenya politike ahubwo njye navuga yuko ari ikibazo cyo kudashyira abaturage imbere ntago abaturage umuturage yariye neza umuturage yabayeho neza umwana w'umuturage yagiye kwiga yize ishuri yarivanyemo ubumenyi arakuze abashije kwibeshaho abeshejeho umuryango we ntabwo ibyo ngibyo byose ari byo priorité z'agatsiko agatsiko niko kireba ko ubwako konyine umuturage yariye umuturage atabonye amazi umuturage apfuye umuturage ubuzima bubi bwose umuturage ashobora kubamo nta byo ngibyo agatsiko rwose ntabwo ari ibibazo bishobora kuba byakaraza inshinga no niyo bapfa rwose ahari bagashira nje ntekereza ko kubera yuko iyo mvuga ngo niyo abanyarwanda bose abaturage bose bapfa bagashira hariho abantu bavuga ngo wenda ngo mba ngiye ngo dare extreme ngo numva yuko ngo wenda bashaka kuba barimbura abanyarwanda bose none se siko bishyabishyira niba umuntu akwimye amazi abanyumva bose cyangwa se niba umuntu akwimye amazi murumva ikindi kintu cyiza ubuzima bwiza bundi abakwifuriza ari ubuhe bushobora kubaho ntabwo abakujyana aho handi habi abakwifuriza gupfa ni urupfu nta kindi abakwifuriza kubera yuko rwose utabonye amazi yo kunywa byanze bikunze ibyo ni byose inevitable si njye wabishyizeho umuntu aremye gutyo umuntu nuko nguko akoze nta kundi kuntu ushobora kubigenza nta handi hantu ushobora kunyura amazi ku kiremwa muntu ndetse yewe si njye kuvuga no ku kiremwa muntu n'ibindi bisimba byose byaremwe byose Imana yaduhaye amazi Imana dushyiriye amazi Imana ndavuga iti habeho inyanja habeho amazi amazi abantu azajya atunga abantu bazajya bayanywa icyo ngibyo si njye ubihimba ni ibiriho Saint Constant rero noneho nuvuga uti njyewe ndakwima amazi ndakwima ku mazi potable nasi uwo muntu urumva umwifuriza ejo heza he h'ubuzima bwe azabasha kugira we n'umuryango we ibyo ngibyo ntibishoboka mwagiye mubireba bwanakabagema mu ngero nyinshi twagiye tubona hari abantu bapfa bajya kuvoma ayo mazi y'ibirohwa mwagiye mubabona abantu baribwa n'ingona bagiye kuvoma muri za nyabarongo ahantu aha ngaha n'aha mu biyaga ugasanga ingona zirabariye ugasanga ingona iramwivuganye neza apfuye gute apfuye agiye kuvoma twagiye tubabona abantu rwose ingona zabaga zirimo zishorera zijyana ingona zitraverse imigezi zifite abantu zahariye zafashe aho ngaho kandi kubera yuko bagiye gushaka amazi ikibazo rero rwose cy'amazi mu Rwanda gikomeje kuba gaterera nzamba sinzi nta nubwo gishobora kuzarangira tanke kariya gatsiko kari ku butegetsi kereka kariya gatsiko ni kava kuri buriya buyobozi gafite kandi haye ku ngufu ku ruhembe rw'umuheto nibwo wenda abanyarwanda noneho bakabasha kuba bakwishyiriraho abayobozi babayobora bo babigizemo uruhare naho ubundi ntabwo mbona yuko kiriya ari ikibazo gishobora kuzigera gikemuka na rimwe kubera yuko turi iyo biba biri muri priorité ari ibintu barimo bari kuba barabifatiye ingamba turebye igihe gitambutse kuba rero ibibazo bigikomeza kugaragara bigenda bigaragara bitanagaragara nibura uvuga uti enka hariya aho ugasanga buri gihe mu gihugu cyose ariko hameze buri gihe byose ariko bimeze rero ntago wambwira yuko ari ikibazo kiraje nshinga agatsiko byo rwose biragaragarira buri wese ariko rero ntabwo no kuvuga yuko ari nabo baturage gusa buriya na biriya biziriya bidiridingi byose ndetse ngo na ziriya za quartier ngo chique bose ngo sinzi zanyarutarama zose hari igihe ngo usanga nta mazi baba nabo ubwabo bafite muri biriya bizungu ukagenda ukinjiramo ugasanga amazi ntayo muri za aeroporo ngo ajya muri toilette ugasanga amazi ntayo nanjye ngo za aeroporo zingahe se bafite naho nuko ugasanga amazi ari ntayo none ukavuga utese aba bantu ko buri gihe baba bavuga ngo proje z'amazi izo proje zirakorwa koko zikazarangira zikabona izuba amazi koko atahanyura kana kabagema wabi wowe none wari wabikomeje uri kuvuga uti kaga aragenda akajya gutaha imishinga y'amazi umunsi yahageze amazi akanyura mu matiyo akabaraje ariko yafata indege yafata imodoka yakora amazi amazi akabura ubwo bikaba birarangiye nk'ibyo ukibaza rero iyo mishinga nk'iyo ngiyo baba barashyizemo amafaranga menshi cyane ariko nanone nyine bongera bakirira kubera yuko ntago baba barashyizemo amafaranga yo kugira ngo amazi atambuke icyo gihe kagaba hanyuze ubundi yamara gutambuka nuko bikaba birarangiye ngibyo rero proje nyine bakorera abanyarwanda nabo nyine bagakomeza bagakanura amaso ngo bategereje ngo kubacungura, kubakemurira ibibazo, nyakubahwa uwo nguwo ibyo ngibyo byose niwe biturukaho banyarwanda ibyo ngibyo mumenye uwo nyakubahwa wanyu mwicara muvuga ngo nyakubahwa kaga ngo yazaza turebe ngo azagire byose niwe biturukaho izo gahunda zose iyo migirire mibi yose mubona ibyo bikorwa byose iyo mubona zizakorerwaho niwe biturukaho izo gahunda zose izo planification zose niwe uba warazikoze yarangiza agashyira muri izo ntozo ze zose ubundi nazo zikabamanukiraho byose bibakorerwaho ayo mabi yose agenda abageraho nimuhaguruke mwibohoze nimuhaguruke mbabwire ngo ikibanyarwanda uburenganzira buraharanirwa icyo mbabwiye cyo nuko uburenganzira buraharanirwa ntawuzahaguruka n'umwe ngo aze kubarwanirira ubabaye niwe ubanza urugi iryo jambo nkunda kurivuga buri gihe nimwebwe mubabaye nimba mushaka amazi meza nimukureho ako gatsiko sino ntayo muzabona muzarinda mwitira n'urubyaro rwanyu n'abuzukuru zanyu tanke ako gatsiko kakiri kuri ubwo butegetsi bwana kabagema reka ne kwizima amagambo nicyo nagira ngo nabigereho ariko birababaje kandi biteye n'agahinda
urakoze Chantal reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma turabivugaho amagambo makeya ni ibarwa hari ibarwa minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije yandikiye abakuru b'ibigo by'ubuzima bose bo mu Rwanda ubwo ni za centre de sante n'ibitaro ibarwa kuri 27 z'ukwa 9 2021 muri iyo barwa minisitiri Ngamije yabibutsaga commitment bwo ni n'amasezerano bagize yo ku ibyemezo byo biyemeje byo kwishyura imyenda biriya bigo by'ubuzima centre de sante zose na n'ibitaro byose byo mu Rwanda bifitiye ngo Rwanda Medical Supply donc ni ubwo ni ikigo kibagemurira imiti cyangwa se kibakopa imiti noneho bakaba bakirimo imyenda ngo inama ya mbere ngo bayikoze ngo ministre w'ubuzima Ngamije aributsa bari bakuru b'ibigo by'ubuzima centre de sante n'ibitaro ko hari inama yakozwe ku itariki ya 9 z'ukwa 9 2022 indi gakorwa ku itariki ya 14 ariko iyo ngiyo yakoze kuri 14 w'ukwa 8 2021 ngo yakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga bumva ko ya mbere abaye ku itariki ya 9 z'ukwa 9 2022 niba kuri 17 z'ukwa 8 2021 ngo ya kuri 17 z'ukwa 8 2021 ngo yakozwe hagati ya ministre w'ubuzima na ministre wa interieri byose bikaba byarajyanaga kuri iyi myenda izi za centre de santé n'ibitaro bagomba kwishyura uyu muntu iyi societe ibagimurira imiti ngo yitwa ngo Rwanda Medical Supply. Gusa ntabwo tuzi iyi societe yariyo, ibyo byose ni ikigo kigemura imiti ariko bigaragara ko gifite ikiraka kinini cyane. Niba aribo bagemurira imiti yose ibitaro byose na za centre de santé zose mu Rwanda n'ibitaro byose byo mu Rwanda aribo bagemurira imiti, aba ni abantu bakomeye, ni ikiraka gikomeye cyane. Nizere ko ari ibya leta, ko atari ibya leta byaba ari katastrophe. Noneho rero ibitaro bandikiye ni bingahe? Bo muri iyo barwa barabibutsa ko bafite inshingano zo kwishyura nyine iriya myenda baberemo ikiriya kigo kitwa ngo Rwanda Medical Supply. Noneho kandi ngo ibyo basezeranye nyine iyo barwa hari n'ibyo basinye, hari n'abasinye hano, hari abantu bategeka ibigo basinye ari benshi cyane amabarwa, ariko ugereranyije n'ibigo 516 biri hano nagerageje kubarisha nsanga basinye ari 66, ariko bavugaga ko ngo byose bazabigeza, ibi byose bigomba kugera imyenda yabo bemeye bagomba kwishyura n'abasinye bose ibyo bagomba kubigeza kwa minisitiri w'ubuzima mbere ya 30/9/2021. Noneho rero kuri aya malisti ibigo byose by'ubuzima muzi byose bibaho byose mu giturage hose za centre de santé ziri kuko harimo centre de santé n'ibitaro 516 mu Rwanda, 516 ntaho nta murenge n'umwe ahantu hose hivurizwa hariho. Noneho imyenda rero ibyo izi za centre de santé zo mu Rwanda n'ibi bitaro bivugwa bifite imyenda ingana gute, bifite imyenda ingana gute bagomba kwishyura? Ni imyenda ingana na miliyari 5,198,304 n'amafaranga 775,000 bagomba kwishyura kiriya kigo kibaha imiti kibakopa imiti kitwa ngo Rwanda Medical Supply. Ahangaha rero harimo ikibazo, impamvu yisuje nayizanye ni uko hari reka nze mbashakire umuntu wanyoherereje akantu kavuga ngo nako ni akantu kaje uyu munsi kavuga ngo abantu bo muri abantu batabaza nabahe ngo ni bise ndebe abantu batabaza ngo ndebe. Okay, ndayibonye. Hari umuntu witwa hari umuntu wanditse kuri Twitter yandika ngo ngo nyakubahwa ngo ni mutabare abaturage bagana ibitaro bya Shyira Nyabihu district, muri district ya Nyabihu, ibitaro bya Shyira muri district ya Nyabihu ngo bari kwishyuzwa 100% kandi bafite ubwishingizi bwa RSSB bwa Mutuelle de Santé. Ngo ibitaro byafashe umwanzuro wo kwishyuza abaturage kuko kwishyuza RSSB ari byo bigora, ubyumve neza. Mbibutse ko hari inkuru twabonye nanone ya turiya tuvuriro two hasi cyane mu giturage bita ngo ni batwita ngo ishyira ngo tuvuriro duto cyane. Noneho urakoze cyane ngo poste de santé bavugaga ko ngo harimo abantu bivuza kuri mituweli bajyayo bakanga kubavura kubera ko iyo babavuye kujya kwishyuza ntuza RSSB bibagora donc bakavura uzanye amafaranga cash wiyishyurira bakamuvura we, ariko kuvuga uzavuga ngo mfite ikarita ya mituweli mumvure muzajya kwishyuza RSSB bekada bakamwangira bakavuga bati ntabwo igitwishyura. Urabona ko n'aba bantu bo muri Shyira baravuga bati barasaba ko ngo ibitaro bya Shyira cyangwa se centre de santé Simbizi barasaba ko bajya bishyura cash bakishyurira bakabishyuza ijana ku ijana kubera ko ngo nubwo bafite assurance ariko kujya kwishyuza RSSB ngo biragorana. Ubumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kubona abantu bafite assurance ariko ukajya kwivuza wagombye kukwishyurira ukwasura assurance wawe akanga kwishyura. Kandi muzi neza ko iriya RSSB ifite amafaranga menshi cyane ariko bayapfusha ubusa. Himbara n'uyivuga uti nukunda kubivuga burya ajya akunda kwandika amafaranga kuri ukuntu Kagame ajya guterura amafaranga muri RSSB ajya kunyereza ajya gupfusha ubusa ajya kubaka amazato amazahomba ajya kubaka kirya kibuga cyagurufe mwibutse na kirya kibuga cyagurufe bavuga ko cyatwaye miliyari kigomba gutwara miliyari 33 n'enyeza amafaranga y'urwanda ni RSSB igomba kucyubakisha byumve neza na andi mafaranga bagi bajya ku ibyo byose bashaka gukora byose bajya guterura muri RSSB none abantu batanga amafaranga yabo bitwere bakaga kubavura kubera ko ntuza RSSB itishyura tekereza assurance yawe igomba kukubuza ugenda wajya kwa muganga bati dekada tura kuvura ariko bo ntago batwishyura urumva ko hanga hani kibazo gikomeye cyane noneho rero tubonye ko ari amavuriro yo mu Rwanda tubonye ko ari amavuriro 516 agomba kwishyura kiriya kigo kitwa ngo Rwanda Medical Supply kibaha imiti kibakopa imiti ubundi RSSB yagombye kwishyura biriya bigo ko nibyo bivura abaturage ari yabivuga ari yivuriza kuri rama ari yabivuza kuri mitiweli kuva mitiweli bavuga ko abantu bivuriza bashaka kujya bagira kuri 55% abivuriza kuri wenda kuri rama 5% cyangwa 4% gutyo ibyo byose abivuza kuri mitiweli nibese cyane hagati ya 95% bo noneho rero wamara kubavura abaturage bira bigo byo nderabuzima cyangwa se ibitaro byamara kubavura RSSB ikohereza amafaranga vubavuba yamara kuyohereza ikabishyura vuba vuba noneho bakabasha kwishyura amavuriro aba yarafashe imiti we na muri za kera bafataga imiti muri farumasi zo hafa aho ngaho noneho RSSB bimaze kubishyura kuko nabo bavuye abaturage bafite bafite mituelle de santé kandi amafaranga batanze yose ajya muri RSSB umva abishyuye mituelle de santé zose ajya muri RSSB nizigera nazara amazo se ni RSSB bije rumva ko impamvu itishyura niki iyo batishyuye bya bitaro cyangwa centre de santé zigira ibazo bikomeye ku buryo babura amafaranga bamwe na bamwe agiye mubona babura amafaranga yo kwishyura amashanyarazi bakabura amafaranga yo kwishyura amazi bakabura amafaranga yo kwishyura abakozi kubera iki kubera ko bavuga ko amafaranga 96% kwijana bakoresha 96% kigo cy'inderabuzima gikoresha cyangwa ibitaro yose agomba guturuka muri RSSB RSSB bigomba kubishyura amafaranga yabo kugira ngo bagomba gutunga amafaranga niho bayavana RSSB niho bagomba kubishyura noneho iyo itabishyuye vuba rero bagira ibibazo bamwe ugasanga babakupiye amashanyarazi babakupiye barangwe guhemba abakozi babakupiye amazi bagize gute ni babasa imodoka zabuze esanse kubera ko RSSB itabishyura urumva ko ahangaha ni ipfundo rikomeye imyenda donc kutishyura kwa RSSB ni ipfundo rikomeye muri systeme de santé yose yo mu Rwanda kubera ko nyine yitinze ibintu byose birahagarara kubera ko bose niho amafaranga yabo niho aboneka kubera ko bakora service barangiza bakohereza facture kugira ngo ibishyure babavuye donc ni igomba kubishyura itabishyura kaba kabaye noneho hanga rero hari umuntu wambaye yambwiye atari ko kubabwira ngo zira santé de santé nizishyure bakazotsa igitutu wenda ntawe ubizi neza niki kitubwira ko wenda batananiwe ibigo 516 bitananiwe kwishyura ziriya miliyari 5 kubera ko wenda nabo RSSB bafite imyenda kandi ntibabasha kwishyura RSSB itabishyuye nabo angana ikibazo mwibuke ko RSSB biriya bigo yigeze kugira imyenda miliyari 13 izifitiye ibitaro ibintu birahagarara pe mwajyaga mubona babyareza abantu ku maturushi ibintu byarahagaze donc iyo itishyu RSSB ibintu byose birahagarara kubera ko amafaranga ibitaro bikoresha iyo amenshi 99% ngahe ku ijana yose aturuka muri RSSB rero umuntu agakeka ko ari ukwigiza nkana ntabwo tuzi neza niba bidashobora ibi bibazo bidaturuka ku wenda ku myenda RSSB ifitiye biriya bitaro na ziriya centre de santé nazo zikananirwa kwishyura ko ni ibi kibazo cya kera ni ntuza classique iyo bagenda bagafata imiti bakavura abaturage iyo batishyuye iyo RSSB bidahise bishyura ako kanya ngo nabo bishyure imiti bafashe wenda mu mafarumasi noneho ahangaha baravuga kiriya kigongo cya Rwanda Medical Supply ngo donc ibyo bigo donc za santé zibashe kwishyura aho zafashe imiti zivura abaturage urumva sisiteme yose irahagarara ugasanga biteje ikibazo gikomeye ariko hari n'abandi bantu ngo bivuza badafite mituweli bagacika bakagenda batishyuye nabo ni ikibazo gikomeye gituma ba ibitaro n'iki byose nabo bagira imyenda abantu bakaza bakivuza ugomba guhita umuvura ntagomba gutegereza yuko akwereka ikarita ya ababa yigomba kumuvuruka mukizo nyuma ariko yamanye agacika bitara kigendera ngo ahitaka kuva naho telefone mama bakazana amazina atariyo ibintu ibyo ngibyo nabyo ni kibazo ariko ikibazo gikomeye ipfundo ni nuko RCSB ariyo yasira abaturage itishyura abantu bavuye abaturage ugasanga rero system yose irahagaze umuntu agakeka ko ibi bitaro bishobora ko byaraniye kwishyura nyine kubera wenda imyenda nayo na RCSB ibafitiye angaha ni ikibazo gikomeye kuko ntago ari ubwa mbere turabimenyereye rwose ko RCSB itishyura kandi amafaranga yabo y'abantu ba assurance abantu bagiye kuyishyiramo ya assurance ya mituweli n'ibiki byose babafata bakayapfusha ubusa bakubaka ibibuga bakagama akazi gatero bakajyana mu bindi mu ndege mu biki byose ibintu iyo y'ibyo ari ugasanga aya mafaranga yagombye kuvuza abantu abantu bananiwe kuvuzwa kubera ko amafaranga wenda yagiye mu bindi kubaka amazu ahumba kubaka ibibuga by'indege bayateruye bakajya kuyashora mu yindi mishinga runaka ya FPR cyane cyane kuko mbibutse ko Himbara akunda kubyandika aravuga ati baragenda bakaguza amafaranga muri RCSB ire umuntu ko FPR ifite ama societe menshi ari yayubaka ari yakora akora zaji imitobe akora amata akora ibiki byose ahinga ibyayi yagira gute ahinga za pirete ibyo byose none bagafata amafaranga ko muri RCSB ari amafaranga menshi bakagenda bakayafata bakashora mu mishinga ya FPR ariko ubundi umuntu akoje kugura amafaranga nabo bacuruza FPR ibicuruza igihe yafashe amafaranga muri RCSB ni amafaranga y'abaturage yagombye kubungukira ariko bo baragenda bakayafata gusa bakayacuruza ariko ntihagire inyungu bagarura muri RCSB ugasanga rero amafaranga y'abaturage FPR irayakoresha ariko ntago ibungukira nibura urumva ko ni ikibazo gikomeye urumva rero ko ahangaha harimo ikibazo cyerekana ko ibintu bishobora guhagarara umunsi umwe batabicunze neza sistemu yose ishobora kuzahagarara igihe wenda utanga assurance wasubira abaturage kugira ngo bivuze azaba atakibasha kwishyura byose bishobora kuzahagarara umunsi umwe ni ukubitega amaso ariko ziriya miliyari basaba ntabwo tubizi neza ariko turakeka ko ziriya miliyari babwira bavuga ko basante de sante abereye mu kandi nabonye menshi baranasinye ko bafite bemera ko bafite imyenda ya iya Rwanda Medical Supply barabisinya benshi bishobora kuba bituruka nyine ku kibazo cy'uko wenda RCSB itabishyura mureke tubitege amaso tubikurikirane abaduha amakuru bazagumye baduha amakuru no kugira ngo natwe tuzabashe kugumya gusobanurira abakunzi ba radio itahuka uko byagenze aho byaturutse ubu turakeka ariko turizera ko tuzabona amakuru arambuye muri minsi iri imbere tukayabaha reka ndekera aho ngaho Jean Pierre wafata ijambo ukanasezera tukarangiza ijambo ni ryawe Jean Pierre
ya urakoze cyane muri yangewe ndumva ibintu byose wabivuzeho kubyerekeranye bya RMC na RSSD ariko icyo nakongeraho mbona nuko iyi ministeri yabo ishinzwe iby'ubuzima nayo biragaragara ko imaze kuberamo isibaniro kandi igisubizo cya byose nuko nta resulta itanga urebye nayo imeze nka ministeri y'uburezi ministeri y'uburezi kigeze kujya tuvuga ko buri mwaka n'igice ihindura ministre umuministeri uyobora ugasanga buri mwaka baramuhinduye bashyizeho undi n'iyi nayo ni ministeri y'ubuzima nayo ni kimeze igisubizo nuko rero byo zose urumva kinababaje cyane nuko ari ministeri zireba cyane cyane ku buzima bw'abaturage zibanze mu byerekeranye n'imibereho y'abaturage donc urumva mu minsi uzi ko hariho uriya mudamu witwa Dr. Binagwaho akaza kuvaho yamaze igihe gito hajya huriya Diane Gashumba COVID gitangira abavuyeho ubu hariho uriya ngamije ariko urabona urivuga ko hari niba arayibonye iriya tangazo ryirukana guriya Dr. Sade ngo nawe warushinzwe ikigo cy'igihugu cy'ubuzima ibyo ari byose nawe ni muri ministeri muri iyo ministeri y'ubuzima nyine noneho ubu hano muri RMC na RMS iyo nyine ngo ishinzwe gusupplyinga imiti cyangwa se ibikoresho by'ubuzima naho ubwo urumva harimo ikibazo ubwo urumva biri kototera kuri ministre ngamije yenda ni urimo nawe ubwo baramukozaho imitwe y'intoki kugira ngo nawe aveho urumva nta nawe urumva ko nta myaka ibiri arazaba amazeho mu by'ukuri urumva nawe harimo isibaniro ariko ibi bintu ntago ari ukuvuga ngo nashimye Chantal uburyo yabivuze ntago ibintu bibaho pari hazari uzajya usanga ahantu hose hari ibi ibintu byagakwiye kubi by'abaturage ndetse byegera abaturage bifasha abaturage mu buryo buri hafi ariko harimo ibibazo hari ibibazo umuntu ujyamo bugacya bamwirukanye ugasanga niho bari kurya amafaranga niho batishyurwa aba bakozemo batishyurwa abasinya amakontra ntibishyurwe ariko biriya bigo nyine ibigo nka biriya bicuruza biriya by'inyange bya Perezida Kagame n'ariya mahoteli akomeye ugasanga aho rwose ibintu bimeze neza pe uribuka igihe hajyaga haba krize y'amafaranga bagaha amafaranga iriya hoteli y'abanyamerika kandi mu by'ukuri mu baturage harimo ibibazo nk'ibi ngibi bidafitiye ibisubizo na gahoro abarwayi bativuza abagore babyarira kwa muganga bakabafungira mu bitaro ngo ntibishyuye ariko wajya kumva iriya hoteli bishyuriraga amafaranga ndibuka ngo yaho Marriott rwose y'Abanyamerika ngo bakamena amafaranga ya leta kandi batayashyira mu burezi cyangwa se bayashyire mu bintu by'ubuzima biri kugenda nabi ukajya usanga ingaruka ku baturage nibo buri gihe byanze bikunze bigarukaho noneho ukibaza utese mu by'ukuri ya leta wa mugani wa Chantal yebereyeho abanyarwanda cyangwa ibereyeho kubica ni uburyo bwo kwica abantu urusorongo yaho rwose namwumva namushyikira nk'uko uko bimeze uko bihagaze nta kindi wahita utekereza mbese gute wafata umuturage wagombaga kwivuza ntumwiteho kandi uzi ko numuvura azanakora afite ubuzima nyabwo akatanga imisoro avuga amafaranga umushoye akakugarukira noneho ukajya gufata ibintu by'abanyamahanga ukaba ari byo ushyira mu gihugu ukabishyira imbere kuruta ibindi byose ni ibintu bitumvikana ni ibintu rwose badakora pari hazari babikora ku bushake ariko ari ukugira ngo abaturage abanyarwanda muri rusange baheraho ngaho bapfe cyangwa bapfe mbese bapfe bashonga cyangwa bapfe banambye icyabica cyose ariko icyangombwa ni uko abo baturage batabaho ku bushake bwabo ku bushake bw'iriya leta ntago bari abaturage bakagombye kuba bariho niba banariho abariho ni uguhanyanyaza nyine ni kwa kundi uvuga ngo ntapfa none nzatejo ariko abaturage benshi hari abaturage benshi batabizi usanga bari kuvuga bati tubuze perezida nyine twaba igihugu cyaba kirangiye ariko iyo uhereye ukuntu iyi leta yagiye yubaka ibi bigo ibyo bavuga ibyo bya RSSB uzumva biriya bya Rwanda bode biriya bintu bya RDB ibiki byose bashyizemo miliyoni zose z'amafaranga y'abanyarwanda yakwiye kugira akamaro abanyarwanda ariko bagafata nk'abakire b'abamiliyoneri nabo bashoboraga gukora ibintu nk'ibyo by'ibitangaza nk'abariya ba Rujugiro bari bafite amafaranga menshi bashoboraga no gufata imitu donc gukora ikintu cy'ubucuruzi nabo bakajya bakora ibintu by'ubwishingizi ugasanga barabishe barabafunze barabirukanye kugira ngo ibi bigo bya Kagame n'umugore we bitere imbere twahoze tuvuga kare kiriya kigo bita Inyange buriya urabona bahaye abaturarwanda bose inka kugira ngo bagire umukamo abantu bajye banywa amata ariko iyo ngo urugende usanga ari amata yose abaturage abashoboye gukama bashyira mu Nyange Inyange ikaba ari ya supply iyacuruza urumva ibintu byose yashatse kubyishyiraho mbese ni nka yafu hari umuntu wigeze kutubwira uburyo ifuku bambe isiha rusahuzi bita rusahuzi isahuru ibintu byose igasahura ibintu by'imyenda ibintu by'indodo ibintu by'ibiplastike ibintu by'amafuni y'amasuka yashaje ikagenda ishyira mu mwobo wayo ikabyiyegereza byose kandi ibyo bintu nk'isuka y'ifuni ingura ikuru ikayishyira mu mwobo kandi itazayikoresha ahubwo ari ukugira ngo iyiyegereze yumve ko ihari gusa na Kagame nuko akuri utuntu twose agasahura twose ni nk'isiha usahura yiyegereza iyo siha imaze gusahura aho yagiye ivana ibyo by'amashashi n'ibikarito n'ibiki byose ntabwo igaruka ngo irebe uko bimeze iragumika byiyegereza ikabiryamaho ikagihora ibireba hafi yabyo gusa aho yabivanye ntizi uko hameze rero Kagame ni mwaburiya buryo akora ni akantu kari ko kose ahazi ko ashobora kubifaranga hose arahigereza ubwo nicyo urebye ni ibyo bintu barwigara bazize ariko nibyo bazira nibyo barujugiro bazira nta nibindi bindi bikomeye yewe naba politisi abangaba benshi bagiye babyanga bose nkaba General Kayumba bo abantu ni benshi banze biriya bintu ariko ahanini Kagame bwari buriya buryo kugira ngo akurure byose ashyira iruhande rwe ye kugira umuntu ugira icyamuvugaho urumva aho abantu babanyakuri bose bahindutse impunzi abandi baricwa abandi baba prisonnier ubwo ngubwo igihugu gisigara ari ikisi harusahuzi yonyine ni ibibazo bikomeye kubera ko Edouard yenda kugira ngo narangize urabona impamvu ya leta dushobora kuyumva ku buryo rwose butandukanye niba ufashe nk'umuntu wavugiraga abaturage wavugaga ibibazo by'abaturage bababaye mwubwo buryo ukamufunga nta kintu murega mu byukuri kigaragara ukavuga uti agomba gufungwa byanze bikunze tumaze kubona benshi bafunze kandi abenshi n'aba baherutse gufata vuba ugasanga barabafunze nibo bageraga ku baturage nibo bavuga ibibazo byabo none ntushaka ibyo bibazo bigaragara ubwo abaturage bazakeka ko uri kubakorera uwe mugambi niba udashaka ko abaturage bafite ibibazo nk'ibi ngibi bitagaragara bitajya hagaragara ngo bivugwe yenda bibonerwe umuti ubwo uwo muturage urya akaryama cyangwa uhembwa utwo dufaranga yumva ko amaherezo ye ari ayahe ibibazo birahari ntago bashobora kutubeshya ko bidahari hari ibyo tutari kuvugaho nka biriya byo gufunga imipaka tuzabivuga ku kindi gihe ariko ibi bibazo biremereye gutya by'ifungwa byo kubura amazi ibi byo kurwara indwara zidakira kugwingira abaturage babireba babona bizakemurwa nande babona bizagenda gute ko ibintu bigenda birushaho kuba bibi iyo covid ije nkuko ngo kiyongera mu bibazo nk'ibi urabona ni ibintu biba bikomeye cyane ariko izi projet za Kagame ibyo twavugaga bya RDB bya RGB bya RSSB RMC ibyo byose biriya ni ibintu by'ibishushanyo byo kugira ngo ihibe abaturage ba baturage bitaga ku buzima bw'abandi be kuvuga abari bafite amafaranga bashoboye kwangaja gushyiramo abakozi mu ma projet yabo cyangwa mu ma organisation yabo akabica abandi bagahunga abandi hani igihugu kigeze ntago turi kubona nge ntago ndi kubona umuti w'ibi bintu uretse guhaguruka abanyarwanda buriya ni abantu basetsa cyane ariko ibi bintu bari mu muteto bakwiye kuvamo ntago mvuga ngo bose bari mu muteto hari abababaye cyane kandi banabizira ariko hari abakirimo inyuma bajandajanda babona ibintu ariko bakabica iruhande ariko kubica ku ruhande niho birushaho kwica abantu nta mpamvu yo kugira ngo wa mugani ntitwari ubivuze mu ibintu by'uburenganzira bwa muntu byere kubahirizwa ngo umuntu avuge icyo ashaka ye kukizira aha nta mpamvu nta n'ikintu na gito yagihari nta gisobanuro iriya leta yatanga umuntu avuga ikiba ibintu bitagenda neza abizire aho kugira ngo babikosore ahubwo we ajye gufungwa none isubwa amaherezo aba yahe ubu rero ikibuga kiri mu banyarwanda bambaye umupira uri mu ruhande rw'abanyarwanda kugira ngo bamenye igikwiye gukorwa kari agatsiko bagombe bakige abantu benshi babangwe barabana bavantara cyangwa ikintu wabona icyo bita bari abantu ariko bamaze kumenyekana babashyire ruhande bamenye ko batifuriza igihugu cy'u Rwanda amahoro Edouard rero kugira ngo yende mbe narangiza numva narangiza nshima uburyo yenda uba watondekanyije izi ngingo urumva byanze bikunze abantu bagomba kujya babivugaho kuko niba mu Rwanda bavuga bakicwa cyangwa bagafungwa ntago bigomba guceceka hari abatwumva bashobora kugira icyo bakora hari abashobora kumva yuko guhuruza ari ngombwa hari n'abagomba kwirinda hari n'abagomba kumenya yuko fikire itari yabo kuko kubera ko hari abibeshya yuko imbere hazaza hari umunyarwanda uzaba ameze neza ariko ugereranyije n'izimezire iyi leta yafashe mu by'ukuri imbere ntaho ubona ko abanyarwanda bameze neza ubwo rero mu by'ukuri abantu bose bagerageza kugira icyo bunguraho inama gutanga inkunga kugira inama gutanga ubutumwa ziriya message tubona ku makomantari kuri za Facebook na YouTube na za Twitter hose abantu bose ntibazabihagarike aka gatsiko katavuyeho ufite icyo akora wese agikore nutanga yewe n'uwatangaga inkunga y'amafaranga nawe yongereho gake yongereho nka 5% cy'icyo yakoraga buri wese ikintu yakoraga acyongere akariya gatsiko kagomba kuvaho kuko nta yandi maherezo rero ndangize nshimira Chantal Nyange twabanye na Serge wari ku buhanga bw'ibyuma nawe Edouard ubwo n'abandi bose badukurikiye n'abazakurikira iki kiganiro nkaba nizera ko tuzakomeza gukangurira abantu ibi bintu kuko ni ibintu bigeze ahantu biteye isoni ariko kandi tunasaba n'abandi twenda turavuga ariko n'abandi bafite izindi skills turabasaba gukomeza gukora dufite abantu bafite skills zitandukanye nabo bakore aka gatsiko turimo kundi twagakira Edward niba narangiza nshima cyane uyu mwanya twafashe ni muremure ariko ndagushimiye cyane urakoze ubwo nakindi gihe
urakoze Jean Pierre kuza kwaje mu kiganiro ndagushimiye cyane ngashima na Chantal na Serge badufashije n'abanyarwanda bose badukurikiye mwese ndabashimye gusa cyo nabasaba nuko mugomba gufata icyemezo kubera ko iyo twinjiye mu miyoborere ku Rwanda ruyobora bari abaturage kuno iya leta akaga miyobora bari abaturage hari ahantu usanga abanyarwanda bayoboye igikoroni ndetse hari ibintu Kagame akorera abanyarwanda n'abakoroni batashobora gukorera abaturage bintu bibi cyane nkabiriya nababwiraga byo kuvuga ngo abantu ni discrimination ntabita ko ari discrimination umuntu abita ngo ikizi ni exclusion kubona hari abantu babaturage badashobora kunywa amazi kandi tibizi neza ko abantu badashobora kubona amazi kandi ntiyabahe ni kimwe na bya bindi abantu icyorezo cyateye abantu bakabima agapfukamunwa kandi bazi neza ko badashaka kukigurira nge hari ahantu nahaburiye ibisobanuro hari ibintu rero iri ya leta ikora rimwe na rimwe ugasanga atari ubukene ahubwo ari ibintu byo guhima abantu kwerekana ko batabitayeho cyangwa se ko nta gaciro bafite rero kaba nta mitegekere irimo kuko no gutegeka politiki agomba kuba mu morale daburu morale ko ntabwo wasobanura ukuntu icyorezo cyiza gisaba ko abantu bambara agapfukamunwa cyangwa bakaraba bakabuzi neza ko ufite abantu batabasha kugura agapfukamunwa ntukabagurire kandi ufite amafaranga uri gupfusha ubusa hirya no hino icyo kintu ntushobora kugisobanurira ukaba ufite abantu icyiciro cy'abaturage groupe icyiciro cy'abaturage kidashobora kugura amazi meza kubera ubukene badashobora kwigondera amazi meza ntuyabahera ubuntu kandi ufite andi mafaranga uri gupfusha ubusa muri za robo yatemberamo yagira gute wirata ugira gute urumva ko ibyo bintu ni ibintu ubundi imorale daburu yarete ikora ibintu biri imorale kandi bikerekana ko n'abaturage ntacyo babibwiye hagomba impinduka kubera ko imitegekere yabo irenze ukwemera ko umuntu amfite reka ndekeraho ngaho mugire ibihe byiza nkuko Jean Pierre yarabibasabye radio itahuka ibikenera inkunga yacu twese ubu rero namwe abadukurikira mushake ukuntu mwatera inkunga radio itahuka murakoze mwese imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka ni kabagema Edouard bategura ikiganiro cy'imibereho y'iyo baturage akanakibagezaho mugire ijoro ryiza cyane murakoze
Neru inanga yanje ngo namagane cyane giya cyago cyaje kurimbura rubanda